What's channel wanna channel open mic? So here we go, like
tulivozalwa tukwa nazo, tushajipata utajuaje katunazo. Ndo maana tunafujo za kwasha vibango, unasema ndogo we babako hizo anazo. Mi napenda anasa, kwenye story za bata hapo ndo tanipata. Kunywa pombo kleze ya shida unanikata, kama stare uchawi mini mepewa limbuata. Makonfu nikilewaga na kuaga sugu, zinashuka chini kama nimekula njugu. Emwasha kalaita mkononi kona kinduku, hangover nyingi ya subasubu isopu. Na vibes za kuwako kuwe na bebe pembeni, taratibu unaza kumshika njegi. Nguvu za kiume muhimu kama ako ready, vitu zikiisha msi worin kona pedi. Acha hizo njia unazopita usitulete ufala. Squeeze winga so machinga for the pina kala. Njona vizinga tushetinga utona kila kala. Ukita moja tunakuja sita kutia sara. Waliji na mani nam hainaga kipi mao vipi jokwane. Hapa hamnaga sigi no. Nasaka mikwanza nipate mandinga nogopa machifu stoke na mimba. Ana nitaka ndomana na ringa siyame nelewa ndomana na di mbili. Kaso mina fly distance ya ego ego. Bato nisha zuya resistance I'm wido wido. Cheza moja niko beki niko mido mido ass. Switch like trappers, I'm wiggle wiggle.
Excatel.
Na umiza faster, hadi mnauliza plaster. Binti chunga sana, tamazi na umiza faster. Fanya yote akikisha unajua kupika. Mwanamke jiko mapishi kama vile nmelisishwa. Vile kana anza, hila ndo namaliza. Flows akigeni utasema naziagiza. Nyash from mwanza wakako na jimaliza. Huku DM zimejia mpaka zinapitiliza. Na waza mbali juu ya anga kama NASA. Akili ndogo wa unawaza tuwa NASA. Stuka singizini ulipolala move faster. Na usiogope kwanza hupia kuwanza ukurasa.
Excatel.
Come on the reach. Umeteka spits sana kuja. Zuga umepata rafiki ya swayuda. Muda but don't know the beat kwa makubwa. Boom bap rap kwenye beats kama ruda. Rambo, Commander Rich, take cover. Tumejikoti kwa dulu la pili watu watu findi kama ava. Ngambo, shop on the flight, iso mwanza. Ngoma itoke kutujadili tukiona business tunakaza. Nikinua mguu chota, mchanga wa mpili. Sikuwa tumengarisha chama kwenye ujiwa pili. Tasikia buu toka, ilo sitafsili. Mana tama uwezi katisho na upande wa pili. Ama ex about me, nikateli you find me. Kila chosho mini goto, ifo tafili, don't try me. Rusha kipu pie na inuka, kila cross. Ni kamba kama Aisha mnuka, bye bye.
Usangalie ex kwa kwel. Mana matusi riyofanya ex katel. Na usichane sili nooks kwenye verse to fail. Moto kama tumewasha shady to fail. Tuna hustle tujitoe kwenye viki. Bila kuvuja jasho kwa ghetto kukaliki. Kwenye muziki nguvu yetu mashabiki. Bila nyinyi hakuna sisi. Hakuna sisi.
Excatel.
Yo, strictly hip hop. I am hip hop. Knowledge and movement. It's all about hip hop. Peace, love, unity, and happiness. B-boy, graffiti, DJ, MC. I'm a femcee rapper. A town nipo hapa napo touch. You may see na kuwa real. See you kappa. B-boys and girls, listen up. Where's the shana? Tuna chana. Love tuna chana sana. Till it was extra, took a weather and the rest. His history 24/7, 365. And now where they do, cause they do for my people. Nasima makaka sisi wakanisa la mafem. Sauti dada inasikika, boda mingi inavuka. Rhythm and poetry, sisi East Africa. Asante kwa masii kwa tukufu wako mkuu. Bila wewe misi kitu no tabaki cool with you.
Nasema kaka, kaka, tension. Yesha katika masasa, I'm Ken. Wasichana tunachana sika tele session. Hizi ndo kazi tunafanya worst letization. Afu sunajua temeke hato kifala. Usitulete michezo sijo kaleta misala. Uswahili, uswahili, familia mze kikala. Oya huku sije we, utaacha ndala. Afu siha tuchekesha, tupo hapa kuchekesha. Misi kwepeshi ukizingua na shengesha. Mimtu wa keshi soma neno kuchongesha. Misi siko peshi pesa lopato kwa kesha. Chuki zako kwa ngubure sina tajambo. Nafanya mambo yangu, mambo nyewe so mambo. Nono nateseka kuna mama kambo. Mambo shakuwa mengi diya mulie mambo.
Excartel. Another one. Each and every line is new. Natema verse na nambiundo huu. Napasha vichu na alisha madini IQ. Na refusho pills zaidi ya professor wa choki kuu. Najaza marifa na kuza walewa kiriku. This time tafutaji do kipaumbele. Tumesha piga chini maisha mlo wa kengele. Tunakabili changamoto majukumu tele. Ushindi ukipatikana shangwe na vigele gele. Pesa ndo inafanya paka watu siku wanakesha. Wengine batani, wengine kupiganisha. Hakuna kulala malengo kufanikisha. Kesho bora uhakika. Kwa hizi bless za mwenyezi na shimo shima. Sipotezi hofu sina mashaka. Njia safi na ikamata mwendo mchaka mchaka. Asante Molana nipo na ex. Katero ndi hii vyuma vimeumana.
Excartel.
Still I own the shit, and I'm coming with my steam, huh? Coming with the grease, like who's got the keys?
Me.
I got the keys, I got the keys, I got the keys.
Got a girl from TV, running this shit,
huh?
Running for the cheese, cause we all gotta eat.
Yeah.
Who's got my check? I got some shit to pay.
Ching,
buy up the bill like I made it.
Made it.
Future so bright, it's blinding.
Whoa.
Can't see anyone that's matching.
The grind
so hard, but my teeth are still sharp.
Still
my
sharp.
Mouth can be tamed, my brain cannot be duplicated.
Duplicated.
Only one dealer in this game,
mate.
Me and Stum's channel kawaida,
huh?
Come see my confidence, Nico different.
Uh-huh.
Hate is what I hate every day.
I don't care,
don't care.
Paragraphs in the comments like we give a bit.
Huh?
Damn, we don't give a shit.
Excartel.
Being like that. I could break it down.